that you gotta get to. Yeah.
Oh. This is killing.
Hey, mdomo kuma. Mdomo nyamaza. Nakumbuka mala kwanza na kuna nilikuona kwenye Big Blast. Nikaumia sana kusikia una bwana yako. Ili sione wivu ikabidi nifumbe macho. Oh oh. Nikauma namba hadi kwa mashoga zako. Wakana benki taka feza nikahaso. But now oh 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 oh. Nikiona rafiki zako huwa nawauliza swali. For now oh 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 oh. Yopena miliki feza kati yangu na serikali. Hapo kati, tembo na chua linivuruga. Nikaona kama kwako tapoteza muda. Ila uzuri mini mesomea Cuba. Kachukua kiberiti nikachoma mbuga.
I fall in love again. I swear I'm falling in love again. Me I'm falling in love again. Again, again. I swear I'm falling in love again. Again, again.
Watu wanasema ukiba feza kuna kesi. Mbona mi nimezi iba mbele ya jeshi. Ezi salamu ziwafikia di my ex. Mi nimeamua kushina feza kama benki. Baby kuna watu kwako wanaleta choki. Achana nao bwana akili zao fupi. Wanakusema hata pumzi ya wakopi. Eti yeshebu umechonga Uturuki. Matajiri wanakutaka. Masikini wanakutafuta. Oya mi nimekupata. Wakatangaze msiba kwako nimekufa. Hapo kati tembo na chua linivuruga. Nikaona kama kwako tapoteza muda. Ila uzuri mi nimesomea Cuba. Kachukua kiberiti nikachoma mbuga.
Fall in love again.